ke kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
Ponso e a re bua ka buka e ke a bona le ikokwantse le le basadi fa le tle ka buka e buang jalo ka go ya kgweding ga basadi floor the book about menstruation. Go tle yang gore le tle ka buka e a kitse gore a itle ka ntlha ya gore ke bo khantle ne ke bolella le bo kere ga jana mo Afrika borwa basadi ba le bararo go ba le tota magarebe a le mararo go ba le some ba ga ba e sekolong kgwedi engwe le engwe ka ntlha ya ya go ya kgweding ga bone. A ke itse gore a itlisitswe ke etse dingwe tsa dipalopalo tseo.
Felix, ke kganya gore go na le bana ba bantsi ba ba sa kgone yang sekolong kapa go na le tlhokego e ntsi ya dilo tse re di bitsang di-period products ka lebaka la go ya mo kgweding gonne ga gona madi a go di reka. Ke yone lebaka le lengwe la gore nna Candice Shirwa, Karen James lebakwadi le di ba bangwe ba requesting buka e le bone re tlileng ra bona gore go nne botlhokwa go kwala ka bukae. Karen James ene o ne a simolola a bereka ko Africa Check, ke ene o ne a netefatsa dipalopalo tse tsa gore a na tota-tota go na le bana barutabana kapa bana ba ba palelwang go ya sekolong ka lebaka la go nna mo matsatsing a bone. Mme ka fa le nna ne ke simolotse campaign-e ya go isa dikopo ko palamenteng ya gore dilo tse re di tlhokang gore re tsene mo matsatsing bua ka tsone di-sanitary products gore di nne mahala tota-tota mo dikolong tsa quintal 1 to quintal 2 to quintal 3. Ke tsone dikolo tse lefapha la thuto ya rona e reng ke dikolo tsa bana ba ba sokolang kapa gwa itsewe gore bana ba bantsi ba ba yang ko dikolong tse ba sokola. Mme e be ke kopa ko palamenteng gore e re go ketswa gore bana ba ba tsenang dikolo tse re itseng gore go a tlhokega tse re itseng gore tsetse ba kry-a le dijo ko sekolong gonne ko malapeng gwa sokolwa e re le bone ba kry-e tsone tse ba di tlhokang gore ba tsena mo malatsing. E be le gone re kopana ba botlhe. Candice Shirwa le ene o editse master's degree ya gage a lebeletse mabaka a tsone tsa mo dikgweding mme ra ditlhakanyang tso tsotlhe ka nako e leng ra kwala buka e.
Okay. Le kgarebe ga le ka buisa buka e wa go ithuta mo gone ke eng se tla reng ga a fetsa go buisa buka ya bare o itse gore ke eng ke ithutile sengwe mo ntlheng e re beletse jalo go ya kgweding kgotsa di-period pain.
Gone o bua nnete Felix, buka e ga se ya basetsana kapa ya makgarebe fela, buka e ke ya mongwe le mongwe o ba tlo ithutang ka yone menstruation ka dipolotiki tsa yone boitekanelo ba tsone le gore a na ga ntse re tsamaya re bona gore go na tsone tsa re bitsang di-biological processes mare gape re bua le ka dilo tsa gore a na ke ka nako e re leng mo yone Aforika Borwa e tsene e tsenyetse re se bitsang e le period leave ke gore ga batho ba bomme ba le mo matsatsing ba tseye letsatsi e ka re ke sick leave gonne go na le bomme ba bantsi ba ba bolaiwang ke di-period pain a ka o bua mme buka e a tlhatlha dilo tse tsotlhe tse ga e lebelele fela dilo tsa gore batho ba bomme kapa makgarebe a tsena mo matsatsing a e tseng e lebelela le gore jaaka borre jaaka batsadi jaaka batho ba ba nang le dikgwebo ba ko re hirileng batho teng re ka etsa yang gore re etse gore motho o bonang matsatsi a nne sentle a nne le di-benefits kapa a nne le dilo tse tsotlhe tsa di tlhokang e seng fela tsa gore tsone di-sanitary pad mme re bua le ka gore yone di-sick leave tseo gore a na motho o tlhoka thuso o tshwana ya ko gynecologist dilo tse dintsi tse yalo mme motho o ka rekang bukae o tlo ithuta ka dilo tse tsotlhe tse tse re buang ka tsone gananong.
Pontsho kgotsa ka bua ka maitemogelo a gago kgotsa maitemogelo a basadi ka kakaretso fela le ikutlwa yang mara a ke itse gore ga nako e ya diphiroto e goroga kgwedi engwe le engwe la tenega kry-a ntle le gore di botlhoko tsone le ikutlwa yang gore kana go e ga matsatsi a dumelao bo ikutla ka ra ke setle go iragala mo goleng
o itse Felix a gona gore a gona bomme ba babedi ba ba itsang Setswana gona le bomme ba bangwe ka pa makgarebe anang a nang le se re se bitsang ke gore ke malwetse a tshwanang le bo endometriosis le polycystic ovarian syndrome go raya gore ga ba tsena mo matsatsing a bona ba utlwa botlhoko go phala batho ba botlhe go na le ka mokgomong le boitekanelo ba tlhaloganyo ba gago bo fetogang mme o ka ipona o na le di-mental health issues ka lebaka la tsone matsatsi a gago ke dilo tse dintsi tse di ka diragala mme saose se botlhokwa ke gore re gopole jaaka batho ba bomme le batho ba borre ba gopole gore mongwe le mongwe a ka se tshwane ga tsena mo matsatsing go tshwana fela le gore ga o lwala ga o ka tshwarwa ke mofikela mokgwa o mofikela e ntshwarang kapa e tshwara le wena ga e tshwane mme ke dilo tse re di bonang tse di diragalang go na le malwetse a mangwe gape a bitsang bo premenstrual dysphoric disorder yo e leng gore ke gore motho o nna le wa tsenyega go na le depression go na le anxiety dibeke e lengwe kapa beke tse pedi pele a tsena mo matsatsing a gage le gore a ka bona le gore o tshwara le ke di-panic attack dilo tse yalo ke gore go na le gore o ka bona boitekanelo ba tlhaloganyo ba gago bo kwafetse thata ga o ile o bona matsatsi
allright re tswalela puisano ya rona le Pontsho Pilane ke o mongwe wa basadi ba ba ikokwantseng ba akaretse jalo Candice Chirwa Dr Elana Johnson Tariq Hassan gammogo le Clefery ba ikokwantse jalo go katla ka buka e Floor the Book About Menstruation ke buka e buang jalo ka go ya kgweding ga basadi Pontsho o teng akere
Felix
Sechaba rena le ditso tse di farologane mo Afrika borwa kere ha ne le kwa la buka e a ke tsora le dirile jalo di patlisiso ka go ya kgweding ga basadi gore ditso tse di farologaneng maikutlo a bone mo ntleng e ya go ya kgweding ga basadi keng le gore banna maikutlo a bona keng ka go ya kgweding ga basadi
mme go botlhokwa gore batho ba borre ba ba nang le balekane ba ba tsenang mo dikgweding ba tlhokomele bo mme ka nako e gonne jaaka ne ke bua gore ke batho ba bantsi mokgwa o go tsena mo kgweding go tsamaya mo mmeleng wa rona ga go tshwane mme go botlhokwa gore mongwe le mongwe o tlhaloganye molekane wa gago gore ga tsena mo matsatsing o nna yang o tlhoka eng a na go na le sa se eletsang go fitlha ka matsatsi a mangwe le letse yalo
ba ka e bona kae bukae
buka e o ka e bona ko go rekisang dibuka go tshwana le bo bargain book go tshwana le bo exclusive books o ka e reka le mo mafaratlhatlheng a internet ko loot.co.za mme teng le ga o ka tsena ko bookshop e leng ko lebenkele le le rekisang dibuka o ba kopa gore ba go orderele yona ga e seo ba ka go orderela yona
no go e bala ke bokae bokae
ke e tsamaela ko bo ma 250 Felix ga e turi wa bona so o ka e reka o e rekele le ngwana kapa ngwana o mo itseng o ka e tlhokang kapa mme le kgarebe le o itseng le ka e tlhokang
ya no tota go batla ga reba le rena buka e borre re ko re itse re le tlhaloganye le gore basadi kgwedi le kgwedi ba samagana leng le gore ba ikutlwa yang ga ba ya kgwedi engwe le engwe
no go botlhokwa thata Felix
re le itse botoka e seka re ga o tsoga phakela o re hane go tsaya go makalela o tsoga phakela o tsoga maikutlo a gago a le ko tlase a re eish kana lona basadi ei nna ntse le grumpy fela a sa tlhaloganye gore le mo mathateng wa rai
o botlhokwa thata gore re tlhaloganyana
ke re se ka nna kganyo ya gore ai lona basadi lo ra letloele di period pain go tsa letloele go a kgweding kgwedi le kgwedi goreng modi wa lona o tshintshile wa ntlhaloganye ma
ya e buka e ka go tlhalosetsa dilo tso tsotlhe
ne ke botlhile sharp ne
sharp ke le bo ga Felix
e thata